It's J-Girl vibe.
Yeah. Massimile. Thank God, for another beautiful day. Hey, hey. Hey. Now sunshine by winter, no rain, rain. Hey. I was walking so hard. Now I'm chin a glass of wine. Every weekend, hey. Your money, holiday, holiday.
That's when I chop my money, money, money.
Beautiful ones, life is too short. Santa Pesa name to the Enani. Man, I had to make it fam. Tony Vick and I saw naughty, naughty.
Naughty.
Ndazi kunja, kunja, mwenu mfukoni. Apo nikiwa nimerala, nimenyoka.
Kama kiroboti.
Kanifukia na mchanga. Makazi yangu tena kabulini. Nikiwa high bora ni enjoy. That's my life.
That's my life.
Tumezaliwa wengi ila kama nimezaliwa alone. That's my life. Hayali na mpenza kanichiti. Ndugu si marafiki waereweki. Ndo maana many time kiniona ni kwa love. Tabasamu usoni, cheke. Maumivu moyoni, hapa duniani. Kila mtu na maisha yake. That's my life. That's my life.
That's my life. That's my life.
Always I'm there for them, but no one there for me. Hata wakuni comfort me. My problems, but my problems, not the real problems. Nobody wanna know. Nobody wanna know, wanna know, wanna know. Nobody wanna know. Maybe tell a peak. Maybe tell a peak. Maybe tell a peak. With everyone, life is so short. Santa Pesa name to the Enani. Manahatani kifam, Tony Vika nazo naughty, naughty. Ndazi kunja, kunja, mwenu mfukoni. Nikiwa nimerala nimenyoka. Kama kiroboti. Kanifukia na mchanga. Makazi yangu tena kabulini. Nikiwa high bora ni enjoy. That's my life.
That's my life.
That's my life. Tumezaliwa wengi ila kama nimezaliwa alone.
That's my life.
Mpenza kanichiti. Dugu si marafiki ya waereweki. Ndo maana many time kiniona ni kwa love.
That's my life.
Tabasamu usoni, cheke. Maumivu moyoni. Hapa duniani kila mtu na maisha yake.